ebitongole binachewa ebitakaba nirobujanja byobulungi bigamba nti bingi bicha sano kole wa Uganda bwebanga ya kutuse shiroto ekyokomya mukene nyomwaka 2 amakumi asatu weguna tukira lero Uganda yega sekunsiyo no kujukira olutalo olw'okulwanyisa mukenenya n'omulamwa ogw'okugatta amaanyi okomya ekirwadde kino nga teguna tuka mwaka 2 amakumi asatu no nakibuuka musisamyuka akulira ekitongole ki Center for Health Human Rights and Development agamye nti newankubadde gavumenti ya Uganda eyagala nnyo okutuukiriza ekirooto kino ekyobutaba na nsimbi zirwanyisa mukenenya nga ziva munda mu ggwanga omuwendo gw'abantu abapya abakwatibwa mukenenya gukyali waggulu n'omuwaatwa mu bujjanjabi obuweweza mukenenya kikyali kusomooza kwa maanyi kati yesabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres mu bubaka ku lunaku luno akubiriza amawanga obuteetuulako olw'obuwagizi obuzze butuukibwako olw'obuwanguzi obuzze butuukibwako wabula bakolerere wamu okumalawo ekirwadde kino obutasukka mwaka 2 amakumi asatu anokoddeyo okukendeeza omuwendo gw'abantu abapya abakwatibwa ekirwadde kino buli mwaka ogusalise ebitundu 4 ku 10 okusala kukimu kyakubiri ku muwendo gw'abantu abafa endwadde ezirina akakwate ku mukenenya obujjanjabi obuweweza mukenenya n'ebirala bingi ono asabye amawanga okwongera amaanyi abantu bamanye nti buvunaanyizibwa bwabwe kyenkanyi okussa ettoffaali okulwanyisa mukenenya